Isahluko sesixhenxe, sesibhozo, sethoba, seshumi, ukusuka phaya. Oh, babe, yibani nepensile nephepha le, nayo yonke into ilungele, kuba ndiyakholwa inkosi iza kusinika ixesha elimnandi. Ngoku thina si, uPaulos, uphakamisa kwaye ebeka ngokwendawo inkosi uYesu. Ngoku, ukuba siyigqitha koku ngalentsasa, kusasa ngecawa, nto leyo okuninzi koku kuza kuhlangana kakuhle kunye nomyalezo wentsasa yangecawa ngokuba yahlula isabatha. Lowo ngumbuzo omkhulu phakathi kwamasabatha namhlanje, kwaye ndiyakunimema nonke nize kwintsasa yangecawa ukwenzela ngokuphi okulungileyo, umgqibelo okanye icawa ukwenzela ukunqula. Yintoni ekutshoyo iBhayibhile malunga nayo? Kwaye ke ngoku nokuba le ncwadi yahlula umthetho nobabalo, kwaye ibeka nganye yazo kwindawo yayo. AmaHebhere ayekhuliswe ngomthetho, kwaye uPaulos waye waxelela wona into ubabalo oluyenzileyo ngomthetho. Ngoku masifumane nje imvelaphi encinci ngoku. Siza kuqalisa emva kakade ndizifumanele iiglasi zokufunda. Mhlawumbi ndinga kuba kwenzeke ndenze iphutha ngobusuku ndizifumene. Niyazi ndonke mna nje ndiswele iminyaka emibini yokuba namashumi amahlanu iminyaka obudala, kwaye andiboni ngohlobo endandiqhele ukubona ngalo kufutshane nam. Xana ukubona kwam yaqalisa ukuqaphela amagama ukungacaci kacinga, ndandisiba imfama ndaya eluvavanyweni. Ugqirha wathi hayi, ugqithile nje kumashumi amane nyana. Ke wathi ukuba ndiphila ukuze ndibe mdala ngokwaneleyo kunokubuyela kwakhona ndifumane okwakubona kufutshane kwakhona. Wathi ngoku ungayifunda iBhayibhile yakho ukuba uyityhalela kude kuwe. Ndathi ewe. Wathi emva kwethuba ingalo yakho ayizukuba nde ngokwaneleyo, kwaye ke ndiyathemba ngoku koku kufundisisa okokuba ndi lena incinci iBhayibhile kaCollins inamagama anobungakanani obulungileyo kuyo, ndinganakho ukuyenza kakuhlana. Kodwa xana sifika ngaphaya kwezinkulu ezinzulu, iindawo apho sifuneka sithabathe entsha nendala iTestamente size sihlanganise ninayo encinci kaScofield, kwaye ndiqhelene neBhayibhile kaScofield indlela ephawulwe ngayo. Andifundi mibhalo kaScofield ngoku ngokuba andivumelani kunye noScofield kwiinto ezininzi zolwazi lwakhe lwengqondo, kodwa ndiyayithanda indlela eyenziwe ngayo ngokuba ndibe ndinayo ixesha elide kwaye ndiyifunda kunye nokungako de ngandlela ithile ndibe nakho ukwazi indlela yokufumana umxholo wam. Oku konke kutsha kum kokufundisa, kwaye andinguye omngako umfundisi, kodwa ndinyamezeleni okwethutyana elincinci. Ndiyakunixelela inyaniso kangangoko ndiyazi yona kakade. Ngoku le ncwadi nguPaulos, niyakhumbula, waye simfumane njani? Wayengumfundisi omkhulu, into yokuqala, okanye isifundiswa esikhulu, kwaye wayeqeqeshwe kwiTestamente endala. Ingaba nabani angandixelela ngoku ngubani esamfumana engumfundisi wakhe? UGamaliyeli, omnye wabaqaphelekayo abafundisi bomhla. Kwaye ngoko uPaulos siyafumanisa ngenye imini ngaphambi kokuba wabizwa uPaulos, ingaba nabani angandixelela yayingubani igama lakhe? Sawule, kwaye wayeligunya elikhulu eYerusalema, igunya lezenkolo, kwaye wavela njengeqeqeshwe ngenene indoda yenkolo. Wayenakho ukuthetha ezine okanye ezintlanu iilwimi, kwaye ehlakaniphe kakhulu indoda. Kuhle, ingaba imfunde yakhe nokuhlakanipha kwakhe kwamnceda? Hayi. Wathi kwafuneka libale konke awayekwazi ukuze afunde uKristu. Ke siyafumanisa ngoko akuthabathi indoda ehlakaniphileyo okanye indoda efundileyo, kuthabatha indoda elungele ukuzithoba phambi koThixo nokuba kanjani. Ingaba benimazi uDwight Moody wayengafundanga ngenene de ngokunyanisekileyo imibhalo yakhe yayimibi kangangoko ndingazi yintoni kwafuneka balungise imiyalezo yakhe lonke ixesha? Wayengonjalo ukuba mbi umbhali ongafundanga kakhulu. Ingaba beniyazi ukuba uPetros noYohane beBhayibhile babengafundanga de bangabi nako nokubhala igama labo, kwaye bengenakho ukulazi liphambi kwabo? Umpostile uPetros owayenezidixo zobukumkani wayengenakho ukulazi igama lakhe lityikitywe phambi kwakhe. Icinge, iBhayibhile yatsho ukuba wayengenalwazi kwaye engafundanga. Ke oko kuninika ithuba. Amen. Ewe mhlekazi, oko kuhlela ngqo ezantsi ukufumanisa ukuba uThixo unokukwenza oku ya emntwini. Oko kwaye siyafumanisa kwamsinya nje uPaulos waba namava amakhulu. Ndifuna ukunibuza, ingaba ngamava ukuza kuKristu? Ingaba wonke ubani unamava? Ewe mhlekazi, ewe mhlekazi, luzalo ngamava. Kwaye ke sasikwikholeji yamaLutheran kungekudala, ndibe nenyweba ngalemva kwemini, emva kwexesha ekufanele ndibe phaya ngentsimbi yeshumi elinambini ukuya kwidinara kunye noTom Hare. Bangaphi abakhe bamva yena odumileyo umIrish igorha lomthandazi, kwaye ebe ekunye nalo mzalwane uApp kwinkqubo yakhe, kwaye wabonakala apha kwiindawo ezininzi eMelika, kwaye ndibe nedinara kunye naye namhlanje, kwaye sasi bendimalunga nezintathu iiyure ukuba semva kwexesha. Bekumalunga necala lesithathu umkhono phambi kweyesine xa sisitya, kodwa konke kwakulungile, kwaye sasixoxa kwezi zinto zokuba indlela uYesu Kristu ayintloko ngayo yezinto zonke. Ngoku xana uPaulos wafumana oku waba nalamava, kwaze emva koko phambi kokuba abe nokwamkela lamava afanele abe semva eBhayibhileni. Kwaye sifumanisa ukuba yena washiya waza waya kwelinye ilizwe, kwaye phaya wahlala iminyaka emithathu ephanda isibhalo kuze abone ukuba amava akhe ayelungile na. Ngoku siyaqonda ukuba wayenento enkulu yokujongana nayo okufuneka abuyele emva ukuze axelele ibandla lakhe bonke abantu ezona zinto wayezitshutshisa zazilungile. Ingaba kwafuneka wenze into enjalo? Ukuqinisekileyo, phantse bonke benza, kwafuneka babuyele emva baze bathi, bona abo bantu esibabize abaqengqeleki abangcwele sifumanisile babelungile. Yabona, yiloo nto kuye kwafuneka nje siphethuke, kwaye izinto esakhe sazithiya ngoku siyazithanda yinguquko, into engaqhelekiyo, engaqhelekanga. Ngoku ndenze laa ntetho ya abaqengqeleki abangcwele, akukho nto injalo, akukho nto injalo, kodwa babiza abantu okuya abantu bobungcwele, kodwa akukho baqengqeleki bangcwele, akukho nto injalo, akukho kushicilelweyo kwalo naliphi ibandla elakhe lashicilela ngolo hlobo kangangokuba ndinokubona okwamakhulu asithoba anesithandathu anento amahlelo ahlukeneyo. Akukho hlelo linjalo njengomqengqeleki ongcwele nje ili igama athe umtyholi walincamathisela ebandleni, kodwa bababiza bona ngalamhla. Bangaphi abakwaziyo oko babebabiza ngako ngomhla kaPaulos? Iziphambusi, niyazi ithetha ntoni isiphambusi? Ukuphambana ngabantu abaphambeneyo ke. Ndingakwamsinya ukubizwa umqengqeleki ongcwele kunesiphambusi beningekhe ke. Ukubabona babebizwa oku ya kwaye bavuya. Kwaye wathini uYesu ngathi emasikwenze malunga nayo? Wathi, vuyani kwaye nigcobe kunene, kuba mkhulu umvuzo wenu ezulwini, kuba benje njalo ukubatshutshisa abaprofeti ababephambi kwenu. Bakwenza. Wathi, nigcobe kunene, nayiphi engenene kukuphakanyiselwa phezulu kakhulu, ukuvuya ngenene. Kwaye abafundi xana bafunyanwa befanelekile ukuthwala ingcikivo yegama likaYesu, bavuya ngovuyo olukhulu ngokuba babenakho ukuthwala ingcikivo yegama lakhe. Kwaye namhlanje abantu abaninzi namhlanje ukuba kuyakwenzeka babizwe umqengqeleki ongcwele baya kugrogriseka bethu mhlawumbi bendingalungisanga indawo yokuqala, kodwa babevuya malunga nayo. Oh bethu, ukuthwala igama. Kwaye ngoku kwinkulungwana yesibini bababiza bona unqamlezo emiqolo, oko kuxana amaKristu ayeqhele ukubeleka umnqamlezo kumqolo wabo ukubonisa ukuba ayebethelelwe emnqamlezweni kunye noKristu. Bababiza bona unqamlezo emiqolo. Ngoku ndiyayazi amaKatolika azibiza wona oko, kodwa oko yayingelobandla iKatolika, yayilibandla lamaProtestanti ngaphambi kokuba libizwe ibandla lamaProtestanti. Lalingaqhankqalazeli nto kuphela isono. Isizathu libizwa ibandla lamaProtestanti namhlanje kungokuba la qhankqalazela umgaqo wobukatolika kodwa i-food lalingeyomvaba ngela xesha xana lalibizwa nqamlezwe emqolo. Fumana nje imbali kaJosephus kunye nabanye ababhali noHyslop's Two Babylons nanjalo njalo kwaye uyakufumanisa ukuba oko kulungile okokuba babengelo bandla, ibandla lokuqala elaba ngumbutho elakhela nguwo yayilibandla ikatolika. Malunga namakhulu amathathu eminyaka ekupheleni kwabapostile bokugqibela, malunga namakhulu amathathu eminyaka kamva, ibandla ikatolika laba ngumbutho kwaye intshutshiso yangena yanyanzelisa abantu kwibandla ikatolika kwaye baba nebandla nombuso zimanyene. Oko kwakukamva into eyayibizwa ngayo inguquko kaConstantine ukusuka kunqulo zithixo ukuya kubukatolika, kodwa ukuba nabani wakhe wayifunda imbali yakhe wayengaguqukanga izinto awazenzayo. Oh bethu, into yekuphela kwayo awakhe wayenza eyenkolo yaba kukubeka umnqamlezo kwibandla likangcwele uSofia. Leyo kuphela kwento awakhe wayenza, wazenza nokuzenza owenkolo wayengungcanyelweni, kodwa bayibiza eyakhe inguquko nje malunga nokufana kunye nokubizwa inguquko yanamhlanje. Ngoku kodwa siyafumanisa xana uPaulos waguqukayo kwaye waba nalamava angawenene ngokwenene wayeguqulwe, kwaye niyazi inguquko ithetha ukuguqulwa, uya ngale ndlela uze uguqulwe kwaye uqalisa emva ngale ndlela. Ewe mhlekazi, kukuguqulwa, ukuphethuka kwaye uPaulos kwamsinya wayeguqulwa ngaphambi kokuba wakhe wenza amava akhe. Ngoku wayenamangalisayo amava. Ngoku ndiyakholwa xana usamkela uKristu njengomsindisi wakho ngamava, ndiyakholwa uvuyo lokwazi ukuba isono sakho sixolele nje kwenza imincili entliziyweni yakho ngokupheleleyo. Kodwa emva koko xana umoya oyingcwele osikelelekileyo usehla, lawo ngamava olwazala ulutsha ongasokuze ululibala kuba ngumntwana kaThixo kwaye naku ekwenzayo. Uyazi njani mzalwane uBrenham? Ngoku ezi zizifundo zokufundisa abaninzi abantu amawisile azama ukuthi bakhwaza xana bawufumanayo. Ke oko kulungile ukuba uwufumene kwaye wakhwaza, kulungile ngenxa yokuba wakhwaza yayingelo phawu uwufumene, kuba abaninzi bakhwazile kwaye abakhange babe nawo. AmaPentecoste athi athethe ngelwimi awufumene, kulungile oko ukuba uthethe ngelwimi waze wawufumana, kulungile. Kodwa ungathetha ngelwimi kwaye futhi ungabi nawo. Ke niyabona, emva kwakho konke ngamava okugqitha ekufeni ungene ebomini, xana zonke izinto ezindala zisifa kwaye zonke izinto zibantsha, uKristu uba inene, izinto ezindala ziyawa, iingcambu ezindala zobunyama. Niyazi kunjani ukwemba ingcambu? Sasiqhele ukuthabatha igaba lokomba size singene kuyo, siyombe kungabikho nentwanana ishiyekileyo kuyo. Kwaye bathi ukuba kungabakho nayiphi ingcambu yobukrakra intshule kuni, ikhupheni, injalo lonto. Kwaye oko koko umoya oyingcwele akwenzayo, womba ukhuphele ngaphandle zonke ingcambu, zombe uzikhuphe, zifumbe, zitshise, zitshabalalise, ufumana isivuno esihle ngoko ukuba siyakwenza oko. Ngoku uPaulos wayesazi ukuba into ethile yenzekile, ke wabuyela emva ezantsi waya e-Arabia kwaye phaya wafundisisa okweminyaka emithathu kuko konke okwabaprofeti betestamente endala indlela abaprofeta ngayo, kwaye wafumanisa ukuba ngokwenene yayiyinyaniso. Ngoku thelekisa oko nanamhlanje, yabona kula mava esibe nawo apha kweli bandla lincinci ekhwezi lokusa libonakala ngaphaya okwakukhanya kukhulu okuhlayo okuyabe kuya kuxela kwangaphambili kwaye kubonise izinto eziyakwenzeka. Niyayazi oko kuyamangalisa, kodwa umzalwane wam ongumlungiseleli wandixelela yayikokomtyhuni kwaye ndandingenakho ukuyiqonda. Ke zange nditsho kwanto malunga nayo kwade kwangobunye ubusuku kwakukho amava athi enzeka phezulu ngaphaya eGreensmill eIndiana xana ingelosi yenkosi yanqumla umgangatho yaze yema phaya yayiqondakalisa ngesibhalo. Emva koko yenza umlilo emva koko yaqalisa ukuhamba kwaye kungekudala kunangecawe egqithileyo sibone ezingenakuphosisa iimpawu zikayesu kristu lowo ongathabatha indoda engazange yahamba kwaye ingazange umthambo luvo wayo wokuxhathisa umkile xana oomayo nabona bangcono oogqirha bathi iphelile ngonaphakade kwaye ihleli imfama yaphakama yaze yaphumela ngaphandle esakhiweni ityhala isitulo sayo samavili ukwehla amanyathelo inakho ukuhamba kwaye ibona njengamntu wonke ongomnye oko kubonisa ukuba ngamandla ovuko lwenkosi uyesu nantsiya usenguye izolo namhlanje naphakade ke ingaba siloqela elivuyayo ngobusuku ukwazi ukuba uThixo wawangqinela la mava amakhulu esinawo ukuthelekiswa kunye neBhayibhile kunye nezithembiso ngoko ke sifanele sikugcobe kunene kwaye siyaqonda ngoko ukuba kwisahluko sesibini siyafumanisa asifanele sivumele ezi zinto asifanele siyilizele ezi zinto sifanele sibambelela ngokuqinisekileyo kwezo zinto kwaye siya kusinda njani ukuba siyilizela olungako usindiso siza kwenza ntoni ekukhanyeni kwelizwi likaThixo xana simile esihlalweni somgwebo akunakuthi andizange ndazi nawuphi umahluko oh ewe wawazi ke ngoku zalwane uBrenham ebesenokuba uphosile leyo yinyaniso kodwa uThixo akaphosanga ilizwi lakhe aliphosanga kwaye cinga nje ngento ekwanye iBhayibhile eyakhe yaphila kubapostile isaphila kwakhona ow malisikelelwe igama lenkosi xana ndicinga okokuba ndinamashumi amane anesibhozo iminyaka obudala ndisondele kumashumi amahlanu kwaye iintsuku zam zobutsha ziphelile nanjalo njalo ukwazi ukuba kusukela ndiyinkwenkwe encinci okokuba ndaba naso esi sithembiso sisikelelekileyo kwaye ndasazisa sona kubazalwane noodade bam nokubona okuyinene amawaka abo abathi baphuma ebumnyameni ukwazi ukuba siya kwikhaya lethu likanaphakade ngokusikelelekileyo kwaye ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthe wachithwa ngaphambi kokuba ndigqithe ekushumayeleni kukho ongomnye osilindeleyo ngaphaya haleluya ukwazi ukuba kukho uninzi lwabantu abahleli apha okokuba ukuba bangafanela babushiye obu bomi kanye ngoku ngaphambi kokuba singasa umzimba wabo kumngcwabo baya kube bekulaa mzimba ozuku ngaphesheya bevuya kunye nabangcwele bakathixo sele besebukhoneni bukathixo ukuphila naphakade ngokugqibeleleyo ukuqinisekiswa ukungqinelwa bokuba injalo amen ow oko kuyakwenza umrhabe akhwazi yenzekile ngecawe ayenzekanga bona abo bantu bebengamarhabe ngokuqinisekileyo ukucinga ow akumangalisi abantu babanemvakalelo kutheni ukuba uba nemvakalelo ekubetheni ibhola okanye ukuyigibisela enye kumnyazi kukangakanani ukuba ngaphezulu iyakwenza ube nemvakalelo ukwazi ukuba ugqithile ekufeni ungene ebomini okokuba usisidalwa esitsha kuKristu uyayazi ngendlela umoya wakho ukukhokelela kude kulunya nobuqhinga nobutshaba nazo zonke izinto zehlabathi kwaye intliziyo yakho ihleli embindini kuKristu ezo ziinjongo zakho kuko konke ocinga ngako engqondweni yakho entliziyweni yakho yonke imini nobusuku xana usiya ebhedini ebusuku uze ubeke izandla zakho ngasemva kwakho ngolu hlobo uze ulale nje phaya udumise yena dozele uvuke ngentsasa usadumisa yena amen oh bethu ndizamile ukudumisa yena ngentsasa besivuka malunga nentsimbi yesine umzalwane uWood kunye nam siphume ngentseni ukuya kuzingela oonomatse ndidumisa yena phantsi kwawonke umthi ndiyakholwa endifike kuwo andinako ukubona umthi ngaphandle kokudumisa yena cinga yena wakhulisa laa mthi ubona umcikwana omncinci omdala ubhabha yena uyawazi laa mcikwana ow uthi ubuvufu zalwana uBill oh hayi ayinjalo uyayazi apho wonke unomatse ukhoyo uyayazi apho lonke ibhabhathane likhoyo kutheni ngelinye ixesha yena wayedinga imali waze yena wathi petros kukho intlanzi ethubeni eligqithileyo iginye ingqekembe yemali nje eyaneleyo kangako njengoko sidinga hamba uphose ugwegwe ndiya kuyithumela khona ngaphaya Thabatha laa ngqakembe yemali uyikhuphe emlonyeni wayo kuba ayinakuyisebenzisa ngokwayo. Hamba uye kumhlawula isishumi sethu kunye nerhafu. Amen. Kwaye kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo ndibone intlanzi encinci ibuleyo ilele emanzini nonke kunye nilivile ibali layo nanke umzalwane Wood kunye nomntakwabo kunye nabo apha ukungqina yona. Laa ntlanzi incinci ilele ifile malunga nesiqingatha seyure emanzini kunye neziphakathi zayo ziphumele ngaphandle komlomo wayo. Kwaye omkhulu umoya wengcwele wehlela ezantsi emveni kokuba etshile kusuku olungaphambili uza kubona uvuko lwesilwanyana esincinci kwaze ngentsasa elandelayo malunga kancinci emveni kokuphuma kwelanga sibone laa ntlanzi incinci yekungaphaya kobuya ubude. Xana umoya wenkosi wehlayo waze wathi, ntlanzi encinci uYesu Kristu kuphilisile, yaza laa ntlanzi ifileyo ibe yidada kumphezulu wamanzi kangangesiqingatha seyure. Yabuyela ebomini yaze yaqupha yemka kangangamandla eyayinawo. Oh, malibongwe igama lenkosi. Okunjani ukumangalisa akukho yena. Akumangalisi uPaulos wayenokutsho ukuba yena waye kuluhlu lukaMelkizedeki. Yena waye nguMelkizedeki. Melkizedeki wayengenasiqalo samihla, yena wayengenasiphelo saminyaka, yena wayengenasiqalo sabomi okanye isiphelo sobomi. Yena wayengenayise engenanina, ke yena wayengenakuba nguwumbi. Nokuba yena yayingubani, yena usaphila ngobu busuku, ke luhlobo olunye kuphela lobomi obungunaphakade, kwaye obo bobukaThixo. Kubusuku obugqithileyo xana sasinengxoxo, umzalwana wayengenakho ukuqonda ubutrinithi bukaThixo nendlela esasithetha malunga nabo, indlela awema ngayo uYesu phaya indoda emalunga namashumi amathathu eminyaka obudala, yaza yathi, bathi, oh, oh, bawo bethu badla imana entlango, yathi, kwaye bona bonke ngamnye bafile, kodwa wathi, ndisesasonga sobomi esisuka kuThixo siphuma ezulwini, athe umntu wasidla angafi. Oh, bathi, oh, bawo basela kwiliwa entlango, wathi, ndilela liwa indoda engamashumi amathathu eminyaka obudala, yathi, uAbraham wakuvuyela kubona umhla wam. Kutheni? Bathi, ngoku wena uthetha ukundixelela ukuba wena umdala kunoAbraham, kwaye wena akukabi namashumi amahlanu eminyaka ubudala, kwaye uthetha ukuthi wena wambona uAbraham obe efile amakhulu asibhozo eminyaka. Siyazi ukuba wena unedemoni ngoku phambene. Oko idemoni lithetha kona umntu ophambeneyo. Bathi, unedemoni kwaye wena uphambene. Wathi, ngaphambi kokuba wayekho uAbraham ndinguye. Lowo wayenguye, wayengengomntu nje engenguye yena namprofeti, wayenguThixo, uThixo ehleli emhlabeni kumzimba obizwa Yesu, unyana kaThixo owenziwe inyama. Lowo ngulowo kanye awayenguye. Ngoku siyamfumana yena ngapha ukuba kwindawo yokugqibela ngoku yokuvala yesahluko sesibini, nto leyo ebendifuna ukufika kuyo, ukuqala ngomqolo weshumi elinesithandathu okanye umqolo weshumi elinesihlanu. Wabahlangula bona kuko ukoyika ukufa abo babethe ngalo lonke ixesha lokudla kwabo ubomi bazizisulu zokuthinjwa. Koko wakutshoyo ukuthi uYesu wakwenza okokuba yena weza kubahlangula bona ebukhobukeni ababesoyika ukufa bonke ubomi babo. Ngoku akukho sidingo sokoyika ukufa. Ngoku kakade sinjalo thina, akukho namnye kuthi okufunayo oko sikubiza ukufa. Kodwa ingaba niyazi ukuthi ukuba umntu uzalwe ngokutsha akanakufa? Angathini ukuba nobomi obungunaphakade aze emva koko afe? Akanakuyenza loo nto. Into yokuphela kwayo ukufa, igama ukufa lithetha ukwahlukaniswa. Ngoku uyakwahlukaniswa ebukhoneni beliso lethu, kodwa usoloko esebukhoneni bukaThixo, kwaye uyakusoloko enjalo. Ke ukufa asiyonto enzima, ukufa yinto eluzuko, ukufa koko kusithabathela ebukhoneni bukaThixo. Kodwa ngoku kakade thina ekubeni singabantu sihamba kwezi zinto zinyama apha, asiyiqondi ngendlela ekufanele siyiqonde ngayo. Kwaye kakade xana amahlaba akritshayo okufa efika, yenza abona bangcwele kuthi boyike baze batsalele emva. Yenza unyana kaThixo athi ingagqitha nale ndebe, yinto embi kakhulu. sokuyifumana ngokungalunganga ngokuba thina sisohlwayo sesona ukufa siso kwaye sona sifanele sibe sibi kakhulu kodwa ukuba singajonga njengaphaya komkhusana ngaphaya phaya kulapho ikhoyo mayisikelelwe inkosi nje ngaphaya komkhusana lapho umuntu anqonela ukujonga khona ngobu busuku uAnna May Snelling omncinci kunye nabo babeqhele ukucula ingoma apha nkosi ndenze ndijonge ngaphaya komkhusane wexesha wonke umntu ufuna ukubona okuya ngoku silapha ngoku umqolo weshumi elinesithandathu ngokwenene wathabathela ngokwenene akazange wathabathela kuye phezu kwakhe isimo sengelosi kodwa wathabathela kuye imbewu kaAbraham oh sifuna ukubambelela kokuya kwakhona ngoku ngoku siyahlela kakuhle ukuya kufumana kuba indawo yokuqala yesahluko sesithathu indawo yokugqibela yaso iyahlangana kunye nolwasuku lwesabatha ukwenzela lecawe izayo ngoku qaphela akazange athabathe isimo sengelosi ngoku ngubani yena athetha ngaye uKristu ngubani uKristu uThixo uLogos kaThixo ngoku mandikucacise oku kwakhona ukuze uqiniseke uThixo akangothixo abathathu ubutrinity bukaThixo bunye yise nyana moya oyingcwele akuthethi ukuba kukho othixo abathathu abohlukileyo ukuba kunjalo siya kube singabahedeni eso sisizathu amayuda angenakho ukuqonda zange yafundiswa ebhayibhileni ngoku ifundiswa ebandleni ikatolika ngokuqinisekileyo apho kulapho ubhaptizo lobuthathu lusuka khona eAfrika bakubhaptiza amatyeli amathathu ubuso bujongiswe phambili kanye ukwenzela uThixo uyise kanye ukwenzela uThixo unyana kanye ukwenzela uThixo umoya oyingcwele ngoku elo liphutha akukho mfundiso injalo yokuya ebhayibhileni yabona kwaye ngoku oko koko bakufundisayo yeza ukwehlela ngoLuther ukuphuma kuLuther yangena kuWesley ukwehla ukungena kwizigaba njengoko iqengqeleka kodwa zange ibe yimfundiso yebhayibhile yayisoloko iliphutha kusukela yaqalisayo ngoku ke uThixo wayesekuqalekeni ngaphambi kokuba kwakukhona kunye ukukhanya ngaphambi kokuba kwakukhona nanye iatom ngaphambi kokuba kwakukho inkwenkwezi ngaphambi kokuba kwakukho nanye into ebonakalayo uThixo wayezalisa yonke indawo kwaye kokuya kwakungekho nto kuphela ubunyulu uthando olunyulu ubungcwele obunyulu ubulungisa obunyulu yayingumoya wayegqume indawo yonke konke ukusuka kunaphakade apho singenakho ukubuqiqa bona iya ngaphaya kwento yonke sinokuyicinga njengokuphuma ngala glasi sinakho ukubona ikhulu elinezithile zigidi zeminyaka zesithuba esikhanyayo icinge ikhulu lesigidi seminyaka esithuba sokukhanya kwaye ukukhanya kubaleka malunga nesibhozo samawaka emayile ngomzuzwana kwaye ikhulu kunye nokukhanya kwizigidi zeminyaka inga nje zigidi ezingaphi zemayile eziya kuba zizo ubungenakho nokuzibala nje ubungathabatha umgca wezithoba uze ubalekise ukujikeleza iJeffersonville kwaye futhi ubungayi kuwaphula kwimayile ngemayile icinge kwaye ngaphaya kokuya isezinkwenkwezi neeplanethi kwaye uThixo ngaphambi kokuba nanye yazo ibekho wayekho yabona kwaye ngoku uLogos owaphuma kuThixo owayenguLogos konke oku kwaqala ukubumbekela kwisimo somzimba kwaye obu bume bomzimba babubizwa kwimfundiso yesifundiswa Logos uLogos owaphuma kuThixo ngamanye amazwi igama elingcono layo yayikoko sikubiza Theophany iTheophany ngumzimba womntu ozukisiweyo hayi ncakasana unenyama negazi njengokuba uya kuba njalo kwisigaba sokuzukiswa kwawo kodwa isisimo somzimba womntu ongadliyo ongaseliyo kodwa ngumzimba umzimba olindele thina kwamsinya sishiya lona ngoku phaya singena kulaa mzimba kwaye olo luhlobo lomzimba awayenguwo uThixo kuba wathi masenze umntu ngokomfanekiselo nomfuziselo wethu. Ngoku, xana umntu esiba ngulamzimba, waba nolawulo lwazo zonke iintlanzi kunye neentaka kunye nezilo zasendle. Kwaye ngoko kwakungekho mntu wokuwusebenza umhlaba, Genesis 2. Wayegqibile ukwenza indoda nomfazi, kodwa akukho mntu wokuwusebenza umhlaba. Emva koko, uThixo wenza umntu ngothuli lomhlaba, wamnika isandla njengentsimango, wamnika unyawo njengebhere, wamenza kulo mfanekiso. Kwaye lo mzimba wasemhlabeni ngumfanekiso wobomi besilwanyana, kwaye wenziwe ngohlobo olunye lwezinto. Umzimba wakho wenziwe nje ngohlobo olunye lwezinto, njengehashe okanye inja okanye nantoni efana nokuya. Wenziwe ngecalcium, potash, petroleum, ukukhanya kwendalo. Wena nje akuyo yonke inyama ngolwahlobo, asiyo nyama inye, inyama eyahlukileyo, kodwa yenziwe ngothuli lomhlaba apho isuka khona. Kodwa umahluko phakathi kwesilwanyana nomntu, uThixo ubeke umphefumlo emntwini, kwaye yena akazange wawubeka esilwanyaneni. Ngokuba umphefumlo owawusemntwini yila theofani. Owa, andisokuze ndifike kwesi sifundo, kodwa kufanele ndikufumane oku. Jonga, akukhumbuli xana uPetros wayesentolongweni, yaze ingelosi yenkosi yeza yavula iingcango. Sasisiya kwivenkile ethengisa ukutya phezulu apha ngenye imini, waze umnyango wavuleka phambi kwethu. Ngathi, uyazi, iBhayibhile yaba nako oku yakuqala, yabona, ngoku ukuvuleka umnyango kuyazenzekela. Kwaye xana uPetros waphumayo ehamba ngakwaba abalindi, babemfanekisiwe kuye, wegqitha umlindi wangaphakathi, umlindi wangaphandle, waphumela intendelezweni ngodonga ngaphandle waya esitratweni. Kwaye akukho namnye kubo waziyo ukuba yayingubani, kwaye zange bahoye naye, bacinga wayengomnye umlindi okanye into ethile. Bona wegqitha nje, kwaye umnyango wazivulekela njengoko wayephumela ngaphandle, laza lwavaleka ngasemva kwakhe. Kwaye xana waphumayo phaya, wacinga wayenephupha, kwaye wehlela ezantsi kwindlu kaYohane uMarko, apho babenomhlangano womthandazo, kwaye wankqonkqoza ukuba phakathi kwenu, oh, yena uzukile, yena uyamangalisa. Koko, oh, wayengenziwanga kwimo yengelosi, kodwa wathabatha kwi imbewu kaAbraham. UThixo waba imbewu kaAbraham. Ngoku, ukuba abe sinexesha lokubuyela emva size sibonise indlela awayenza ngayo kumnqophiso, nindivile ndishumayela kuyo amatyeli amaninzi, indlela awathabatha ezo zilwanyana wazicanda kubini, wafaka ivukuthu nehobe ngaphakathi. Emva koko wajonga waze waqaphela umsi omncinci okubi okumnyama ukufa. Emva koko iziko eliqhumayo isihobe, kodwa ngaphaya kokuya kwaphuma ukukhanya okuncinci okumhlophe, kwaye okuya kumhlophe kuncinci kwahamba phakathi kwesuntswana ngalinye kweladini licandiweyo, kubonisa oko yena aya kukwenza. Kwaye wathabatha isifungo xana wakwenzayo oko, waze wabhala umnqophiso ebonisa oko wayeza kukwenza. Kwaye yena uYesu Kristu weza emhlabeni, uThixo uImmanuel, uThixo esenyameni, kwaye eCalvary wakrazulwa kubini, kwaye umoya wakhe wabuyela emva ebandleni, waze umzimba wakhe waphakanyiselwa phezulu wahlaliswa etronini kaThixo. Itrone kaThixo, lowo usetronini ngumgwebi. Siyakwazi oko ke, uphi umgwebo? Ubawo unikele akagwebi mntu, kodwa ubawo unikele wonke umgwebo kunyana ke nguye. Kwaye ubomi bakhe ngumbingeleli omkhulu buhleli phaya kunye nomzimba wakhe njengedini ukungxengxezela izivumo zethu. Amen, mzalwane. Oko kufaka into ethile ngaphakathi kuwe. Qaphela, wathabatha imbewu kaAbraham waba ngumntu. UThixo wenziwa inyama phakathi kwethu ukuze asihlangule. Ngamanye amagama, uThixo waba sisono ukuze thina boni sibe nokuba ngamadlelane naye. Kwaye xana sidlelana naye, sidlelana ngobakhe sasingabantu besithuba sexesha amashumi asixhenxe. Waza uThixo wehla waba ngomnye wethu amashumi asixhenxe, ukwenzela ixesha abekele lona yena ukuze sibe nakho ukudlelana kubomi bakhe obungunaphakade. Kwaye xana sizalwa ngokutsha singoonyana neentombi zikaThixo kwaye sinobomi obungunaphakade kwaye asisayi kutshabalala. Oh, onjani umsindisi osikelelekileyo. Oh, akukho ndlela yokuyibhala, akukho ndlela yokuyicacisa. Ingapha yanje kokucaciswa. Akukho bani unokuyicacisa indlela enkulu ngayo. Umkhulu wena, umkhulu wena, injalo. Ekuthe ngoko, kwizinto zonke, wafanelwa ukuba enziwe afane nabazalwana bakhe. Cinga ngoko, ukuze abe noku ngonenxeba nothembekileyo umbingeleli omkhulu kwizinto ezimalunga noThixo. Phulaphulani koku ukuze azicamakhushele izono zabantu. Ukuxolelanisa ngoku uThixo esazi ubulungisa kwafuneka abe ngongengobulungisa ukuze ave oko kwakukuko ukuba ngumoni. Ukubuyela emva ukuya kuxolelanisa ngoxolelaniso kwaye abe nenceba ebantwini. Umqolo olandelayo phulaphula kulo apha. Kuba ekubeni yena buqu eve ubunzima, uThixo wayengenakuva bunzima ekumoya. Kwafuneka abe yinyama ukuze ave iintlungu zokugula, ukuva ukulingwa ngenkanuka, ukuva ukulingwa ngokudinga, ukuva ukulingwa ngendlala, ukuva amandla okufa, ukuze abe nakho ukukuthabathela kuye ukuma ebukhoneni bomoya omkhulu uYehova. Umoya, hayi indoda, umoya ukwenza ungxengxezelo kobu bomi, kwaye uYesu wathabatha oko ukuze enzele thina isingxengxezelo, kuba uyayazi indlela evakala ngayo. Xana ugula, uyayazi indlela ova ngayo. Xana ulingwa, uyayazi indlela ova ngayo. Ngoku, ingaba wakhe waqaphela xana sivotela umongameli? Wonke umfama uya kuvotela umongameli owakhe wangumfama, kuba uyayazi indawo enzima yobomi bomfama. Yabona, ufuna indoda eqondayo. Kwaye phambi kokuba uThixo abe nakho kwa ukuqonda, yena ekubeni ebobabungcwele bukhulu, indlela awayenokuba nakho ukuqonda emveni kokuba ohlwaye umntu. Ngobungcwele bakhe wamohlwaya umntu, kwaye inye kuphela indlela ayakuthi ayazi ngayo indlela yokugwebela umntu kukuba abe ngumntu. Kwaye uThixo wasibekela intombi enyulu yaze yazisa umzimba, hayi igazi lomyuda, hayi igazi lentlanga, kodwa elilelakhe buqu igazi, igazi elidalweyo likaThixo, hayi isondo konke konke, lona konke konke, hayi umnqweno wesondo. Kwaye le seli yegazi yadalwa esibelekweni salo mfazi yazisa unyana. Kwaye xana wayebhaptizwa nguYohane umbhaptizi, uYohane wathi, ndiyanqina, ndiwubonile umoya kaThixo njengehobe usehla kwaye uhlala phezu kwakhe. Akumangalisi uYesu wayenokutsho okokuba onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sam. UThixo nomntu baba banye, izulu nomhlaba zangana. Kwaye waye yena engulowo onokunika uxolelaniso lwezono zethu. Eso sisizathu ekuthi egameni lakhe impiliso yenzeke. Uyayazi intlungu yakho. Nakhe nayiva lena incinci ingoma endala. Injalo loo nto. Uyayazi.
And our health we can't regain. Just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Kuko konke akucelayo, ushiye nje phaya. Kutheni? Ungumbingeleli wethu omkhulu emile phaya, oyaziyo indlela eniva ngayo, kwaye uyayazi indlela yokuxolelanisa wena emva kubabalo nokukubuyisela emva empilweni yakho. Uyayazi malunga nayo, weva ubunzima. Xana ungenandawo yokubeka intloko yakho, waba nento ekwanye. Xana unempahla enye, waba nento ekwanye. Xana usenziwa intlekisa, uthuthiswa, wayenento ekwanye. Kulaphula kumqolo wokugqibela ngoku. Kulungile. Unako ukubasiza abo bahendwayo. Okanye, ngamanye amagama, unako ukubasiza abo, ukubanceda abo, ukwenza abo, ukuvelana nabo, ngokuba uThixo yena waba ngumntu ukuze abuve. Niyakhumbula ngobunye ubusuku, asikufundisanga oko indlela uThixo kwafuneka ukufa kwakunolwamvila kuko, ukoyikisa kuko, zonke iintsuku zabo babe sebukhobokeni malunga noku kufa. Kwaye ngoko, uYesu weza ukuze abe nokukhupha olwalamvila lokufa. Kwaye xana wayenyukela entabeni, khumbula indlela esiyichaze ngayo, loo machaphaza mancinci abomvu kwingubo yakhe, emva kwethuba onke abalichaphaza elinye elikhulu kwaye etshiza igazi ukumjikeleza. Owakhe omncinci ogetyelele umzimba wayengenakho ukuya phambilana, waza yena wawa. USimoni waseSirena, indoda yentsundu, yamnceda ukumthwalisa umnqamlezo wokunyuka induli. Kwaye xana bambethelela emnqamlezweni, waza wakhalela amanzi. Wonke umntu ophayo udinga amanzi. Niyakhumbula xana ashumayela ngobunye ubusuku kwi-ichama ibhadi linxanelwe umfula wamanzi, wenje njalo umphefumlo wam ukunxanelwa wena, oh Thixo, ukuba ichama lonzakele kwaye liphila, liphulukana negazi, lifanele lifike emanzini okanye liyakufa. Ndandidutyulwe ezantsi edlelweni xa ndandineshumi elinesine leminyaka ubudala, kwaye ndandilele phaya imilenze yam idlabhukele phezu kwam njengehambeka ngompu ongumlunganiselo weshumi elinesibini. Kwaye ndakhalela amanzi, oh ndiphe amanzi, ndandindindisholo, imilebe yam indindisholo. Umhlobo wam wabalekela kwiqula elidala linazo zonke iintlobo zoonojubalala umgxobhozo. Ndandingakhathali yayiyintoni, kwaye warhugula wayigcwalisa ngamanzi, ndaze ndabamba umlomo wam wavuleka, waze wakhama ikepusi yakhe ngolwa hlobo emlonyeni wam. Ehe, kwakufuneka ndifumane amanzi. Wayesopha, wathi ndiphe mna amanzi, kwaye bamnika ivinika kwisiphontshi, waze wayala akayifuna yona. Wayeyimvana kaThixo isifa endaweni yethu ukuzisa uxolelwaniso ebantwini. Yayiyintoni? UThixo wezulu. UBilly Sunday wakhe watsho ukuba lonke ityholo lalineengelosi zihleli kulo zisithi, tsala nje isandla sakho sikhululeke, uze walathe ngomnwe wakho siya kusiguqula isimo. Ela quba lenkolo lababaxi linekratshi elibizwa abakhulu abafundisiweyo abazizifundiswa ze-DD PhD beza ecaleni kwakhe bathi, ngoku ukuba ungunyana kaThixo ubasindisile abanye, wena ngokwakho akunakuzisindisa, yehla emnqamlezweni kwaye siya kukukholelwa. Babengazi ukuba babemncoma, wayenako ukuzisindisa yena, kodwa ukuba wayezisindisile abanye wayengenakubasindisa. Ke wanikezela ngesiqu sakhe, malisikelelwe igama lakhe, wanikezela ngesiqu sakhe ukuze ndibe nakho ukusindiswa, nawe ube nakho ukusindiswa. Oh, olunjani olungenakuthelekiswa uthando! Kwakungadingeki ukuba agule lo wawuxabisekileyo uzelwe yintombi enyula umzimba, kwakungadingeki ukuba agule, kodwa wagula ukuze abe nakho ukwazi indlela yokundinxengxezela mna xa ndandigula. Kwakungadingeki ukuba axhwaleke, kodwa waxhwaleka. Ndifundile imbali encinci ngelinye ixesha kuyo, andiyazi nokuba yayiyinene okanye hayi. Xana wavusa laa nkwenkwe yasenayini phaya ukuyiphakamisa ekufeni, wahlala elityeni wagquma intloko yobuhlungu kuba kwakufuneka athwale izigulo zethu, kwafuneka athwale izono zethu. Kwaye phaya yena wafa, kwaye eCalvary xana laa nyosi indala kunye nokufa kwabethelela kwabakanye ulwamvila lwayo. Nabani uyayazi Xana inyosi ibethelele ulwamvila lwayo, ayiphindi inqole kwakhona. Xana inyosi ibhabha isimka okanye nasiphi isinambuzane esinqolayo. Xana ibethelela ulwamvila lwayo, itsala ulwamvila luphume. Iseyinyosi, kodwa ayinalwamvila. Into ekuphela kwayo enokuyenza ukubhubhuzela kwaye yenze ingxolo eninzi. Oko kuphela kwento ukufa okunokuyenza kwikholwa kukwenza ingxolo eninzi. Kodwa, haleluya, malibongwe igama lenkosi, wabethelela olwalwamvila lokufa enyameni yakhe yena, u-Immanuel wayenza. Wavuka kwakhona ngomhla wesithathu, wavuthulula olwamvila lwaphuma khona phaya, kwaye ngongena kufa ngobu busuku, kwaye umoya wakhe ukwesi sakhiwo, kwaye yena ubonakalisa isiqu sakhe ephila phakathi kwethu. Lowo nguMesiya wethu. Lowo ngumsindisi wethu osikelelekileyo.